mabisho mi na wachapa bakora na wachapa bakora marena wanataka bakora wanataka bakora mabisho mi na wachapa bakora na wachapa bakora marena wanataka bakora wanataka bakora. Kitu gani wakinita wakishua au kisa kingereza, yeah mimi nakijua tena vizuri, see you know what I'm saying. I can talk proper and plus a little bit of slang like shorty was at it. What's the demo? Oh, you got a man shit, I ain't get the memo. Bongo squeezy, ainaga ushemeji man fongo, siyo wongo wakizungu na kenyeji sichagui. Wote misawa ni wote nyama, ila mimi nachotaka ni wewe kuwa mama. Yao, ona upande wao, wamehama na wao, wamekuja huku tuko simama. Wow, awaridhiki, na ulicho nacho ni sad, itabidi kula kwa macho kimuziki mwali kumi na tembeza bakora. Even before, sijawa tu nominated na Kora. Mabisho mi na wachapa, bakora na wachapa, bakora madem na wanataka, bakora wanataka, bakora bisho mi na wachapa, bakora na wachapa, bakora madem na wanataka, bakora wanataka, bakora. Leo mimi nimedhamiria ukweli wote mimi kukwambia, ila ngoja nilewe na nikisha kunywa bia nishai zote zikinikimbia. I'm gonna tell it like it is and what it should be. Napendwa sana mbamba ila bado na vishuzi. Katie, Sarah, Gracie, Susie, I ain't a womanizer, hope my binti sikia wa uvi. Nikipita wanajiuliza who is he? Pika bamba wao huzi ita nyuzi. Navyonga kama star kwenye movie. Ready for commitment ila no one know movie. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama, ila nachotaka ni wewe kuwa mama. Get the picture, tukitembea totia fora. And she is not funny kama stani bakora. Mabisho mi na wachapa bakora, na wachapa bakora, madem na wanataka bakora, wanataka bakora. Mabisho mi na wachapa bakora, na wachapa bakora, madem na wanataka bakora, wanataka bakora. Chanda zao wanataka
bakora,
nozi yao wanapata
bakora.
Kamikasi mina wakata
bakora,
nikipiga mitikasi nikizipata. Cheki na vyonga, cheki na vyonga, kuanzia cheni kidani paka saa. Kila wakiniona wanapigwa na butwa, mara nyingine wananifananisha na masta ya masta wa mtoni. Kuona zovaza mtoni azaminisha waiku kama mtoni. Hata bongo geto na loka kamtoni, sakishari siyo kwa Azizi Ali mtoni. Mabisho wa vitu vya kuwazima, kushindana mwezi homi na hazina. Nikitokea tu mimi na wazima, bila hela mfukoni mtu mzima na wachapa.
Music.